kun radio sagale americati radion sagale america utata qabya gejmatat galgale kessa salama wolakka ajel qabya gesa sadit meter bandi digdemi lemaf digdemi shenret saganta fan romun tamsasu amajel qaba fagoof dioda kanin saganta kenyor doftan daggeffato ta kenya jallatamo akkamoltan kamisa adoles digdemi afur barakuma lemaf kudafur akkalakobs etiopia timmo adoles kudatorba barakuma lemaf ja kesu mesan kesana rani namo danditi
kanodu dubisontu jubeurati kan imalto ta dibato ko ulbati balalia ture tayare algeria achibuten abame barbada majira
ijolle addunya kanarra lubbu olchu daf hala biyota yokan motum motarrettir kachu barbaachizu kanjedan kanarra university finfinne rabbat asa doctor ma kabaja badasaman duresichcha addunya bekama bill gates odu kesetti kanaf gabasa qamna kagarabati tokkoti fe danqame ture marin arara garele sudan kibba debe jal qababu fijedai gad kanmodu aboda diesina qopin fayas dabare sai gata jira daggefato ta kenya wa marafo gatum rasaganta kenya tun wolin turajenna ballen sodutif garatu jubetta debi
lubbu daimmani duwa olchuf motumota yokan biyo tarratti hala sanira tagas kaninir kanne tau duresi addunya kana bekaman bill gates ibsani jiru dabisani hangayona hojin ethiopia ke setojete tgamadu sanif karoro jit dabalare dirir fachu sani ibsaniru hoji gargarsa ethiopia ke setgegesan edal sudan university finfinne har a degree kabaja kenne fijira gabasa malleskacho amaha namodes
dabata sani bill and melinda gates foundation jedamuf durata dabalata katan bill gates arraware boda hotel sharaten adiske setif sa gazet sotaf kenanin dimajarmian sanit tful lefatejru akata ifata enib sanijran hasawa gababa ega godani boda kan gafi gazet sotatif waltaji banan bill gates gafi leheddu fudatan gafin yatef tokko dabanni sani enna gargar saken halaqabin samirged alnama biyota ke setimulatu agam ilalcha ke sagalcha kajeru ture kananna debisan jalqaba ilalcha dabata sani isa ijoda kajeran ega dubatani boda lubbu jolle duwarra olchuf motumma tokko sakanirra filachutti akkan cinqamne dubatani jiru bill gates
and we think that children in every country have a right to survive so for example getting measles vaccine out to children so they don't
jollen bi fedan lekes jirani balarra olu fi mirgi qabani jennete na man fakkenna fi dibekka jolle fitu kakka fantatafa energetu dukubi kunammo ammat jolle fitu tinjero akke korea ka ballet jollen dibkanane qors argatane wallans gonetin wan edun qarqar fakkenna fi wan motumman korea ka ba wan dansa ino jennefi fakkenna fi wan motumma korea kaaba wan dansa heddokin dubbanne numben taatulle motumma hama qabani jennetine akkijollen tanan dumatanin feenulle tunine wan nurratto jechujir akkanatlal
biyota motumman kesse jiru afuti biyota motumman qaban jedaman kesatilleyote dabanni sani lubbu jolle olchuraf kabobbo tawdubatan kannen guddina omisha dabalu dandan meshale technology ammayya hojir olchun boda boda sa buagari akkaqabatu dubbatani jiru bill gates dabanni sani bill and melinda gates foundation yero waggota 15 gadintane ethiopia keset kesuma torafayaf toroqonnatin gargarsa kenature tora lemenin ethiopia keset jijjiramni guddan argamu sa dubbatu bill gates tora hormata horitin sagantan harandirsamu fakka jirulle ifabasani jiru isan cala kan gar ethiopia dufan hada manasani melinda gates saw dubbatu bill gates hoji gargar sa ethiopia ke set geggesa turanif university finfinne ar degree doctor umma kabaja sambada sejira
kan kamisar burkina faso da kay algeria sitti qajeela ture tayar algeria namar ibato kof kudaja bate achibuten abam barbada majira kan afrika dia ke samad ifatan jetiwan warana fransai hoji barbacha kan ke setrmata ni juru Ministeri dhimma alaa Faransaay Laurent Fabius tuuta oduuf akka ibsanitti xayyaarri kun eessa akka jiru hin argamne tarii maalii keessatti lafa dha'u malaa jedhan. Dhaabbati oduu Aljeeriyaa akka gabaasetti xayyaarri kun yeroo dhumaaf raadaarii keessatti kan argame ogaaduuguudhaa ka'ee magaalaa maalii gaawarrootu balali'u ture. Naannoo sana bubbee hamaan kan ture ta'uunis ibsamee jira. Xayyaarri kun hojjettoota lammiiwwan Ispeen 6 imaltoota 110 baatee ture. Imaltoonni sunis lammiiwwan Faransaa 50 dabalate kan Burkinaa Faasoo 24, 8 immoo lammiiwwan Libaanan, 6 kan Aljeeriyaaf biyyootii kanneen biroo irraa immoo 11 keessatti argama. Dubartiin amantii ishee kiristiyaanummaa ganuu dhiisuu isheen murtiin du'aatti muramee ture maatii ishee waliin xaaliyaanii geessee jirti. Miiriyaam Yaahiyaa Ibraahim har'a Roomaa kan seente abbaa warraa ishee ijoollee ishee lamaaf daa'ima mana hidhaatti deesse waliin ture. Xaaliyaanii fi Yuunaayitid Isteetsi Ibraahim mana hidhaatii akka gadhiisamtu kan gargaaran si'a ta'u itti aanaan dhimmootii ministeera biyya keessaa biyyattii kaartuumii yeroo isaan ka'an geggeessanii ni jiru. Dhimmi Miiriyaam qalbii addunyaa hawwatee ture murtiin du'aa dhimma amantii isheef jecha kan itti murame baatii caamsaa keessa ture. Murtiin sun akka seera Sudaanitti ijoolleen abbaa isaanii musliima ta'e akka musliimaatti lakkaa'amu ka jedhu. Miiriyaam abbaan ishee musliima yoo ta'an haati ishee kiristiyaanaa erga abbaan ishee maatii isaanii dhiisanii deemanii booda Miiriyaam haadha ishee waliin guddatte. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota dhiyoo as wal'aansaaf ittisa HIV AIDS ilaalchisee fooyyee inni guddaan argamuunsaa beekamee jira. Waggaa kana konferansii AIDS ka sadarkaa addunyaa irratti daawaan daddarbu vaayirasii kanaaf baye haaraan simatameera. Gabaasaa Anitaa Paul Sooraa dhiyeessa.
Korii HIV AIDS addunyaa irratti mari'atoota saayintistootaa fi qorattoota biyya akka itti dhufan kun 23 Melbourne, Australiyaatti jiran. Kora kan irratti qorsi dhukkuba kanaan wal'aanuuf argan gam tokkoon ittiin gammada gam kaaniin immoo marii itti kaasa waan gargara mari'atan. Qorsi dhukkuba kanaan wal'aanuuf hojjetan daldala guddaa doolarii biliyoon hedduu itti baatu. Dr. Luz Lawrence dhaaba tokkummaa mootummoota damee AIDS qoratuutti qorannoon tunin hagana fagaattee deemuun abdii namatti tortii jedha.
We now know that treatment in addition to saving lives may become a major tool in terms of preventing.
Akkana jedha wallaansi lubbuu balaa irraa oolcha. Wallaansi akkana kun balaa lubbuu balaa namirraa oolcha. HIV AIDS illee babal'achuu dhowwa. Wallaansi kun keessattuu yoo dafanii jalqabaniin dhukkuba kanaayyuu diqqeessuu danda'e achumaan balleessuufa danda'a jedha. Qorsii Dr. Lewis jechuu jiru kun Truvada jedhan dhaaba fayyaa Geld jedhanitti hojjate. Qorsi kun akka HIV AIDS namatti hin dabarre harka 75 namirra dhowwu. Akka Guus Kaarnis qabsaahan jara HIV AIDS waliin jiraatu jedhutti qorsi dhukkuba kanaa namirraa dhowwuun kun waan nama gammachiisa hedduullee qabduu jedha. Maal jennaan namni dhukkuba kana ofirraa dhowwuu fi namni haga guddaan qorsi kana fudhachuu manna ammallee kondomii fayyadamuu fedha. Qorsi kanaayyuu millatanfata. Taatullee qorsii haaraa jedhan kun dhukkuba HIV AIDS kana namirraa ittis kun keessumattuu biyya Afrikaa kibbaa kan addunyaa keessa dhukkuba akkana kanaan beekamtu oduu gammachuu tokko. Qorataan HIV AIDS damee Afrikaa kibbaa Brian Kanyimeba ammoo namni Afrikaa kibbaa kondomitti fayyadamu akka malee dhiisuu jira kun waan itti nama yaaddessaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi qorsa Truvaa jedhan kana ganna lamaan dura akka namni afaan balaa jiru fudhachuu danda'u biyyisii keessatti eeyyamte. Awustiraaliyaan kana irratti mari'ataniitiin kora Awustiraaliyaa kana irratti jechuun mari'ataniitiin akka qorsi kun addunyaaf gad lakkifamamatti walii galan. Kora dhukkuba HIV AIDS addunyaa irratti mari'atu kana nama kuma hedduutti itti dhufe. Saayintistooti fayyaa addunyaa baruun baraan dhukkuba addunyaa irraa nama obbaasuu jiru kana fala barbaaduu fi waan argan walitti hin dhufan. Guyyuun guyyaan waan haaraa argan walirra buusaniitiin dhukkuba kana keessumattuu HIV AIDS addunyaa irraa balleessuuf yookaan ammoo diqqeessuuf abdiin eegachaa waan argan walitti mayaa'utti jiran.
Haleellaan meeshaalee gurguddaa kan Israa'el mana barnootaa katokkummaa mootummootaa dugdee Gaazaa gama kibbaa jiru haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 15 galaafate hedduu madeessuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa Gaazaa beeksisanii jiru. Tokkummaan mootummootaas haleellaa mana barnootaa Beeyuut Hanaawun irra ga'e mirkaneessuudhaan lakkoofsa namoota du'anii garuu hin mirkaneessine. Manni barnootaa sun lammiiwwan Faalestiin kanneen duula waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti geggeessitu jalaa dhiyeessaniif dahata ture. Ministiriin ittisaa Israa'el ibsaarra baaseen shororkeessonni Hamaas kanneen naannoo Beeyuut Hanaawun keessa jiran buufata siviilotaaf maaddilee tokkummaa mootummootaa dahata godhatu jedhee jira. Waraanni Israa'el qilleensarraaf taankiidhaan dugdee Gaazaa haleeluutti fufeera. Rookkeettiin Hamaas immoo gara Israa'elitti darbamuutti fufee jira. Australian akka garee sadarkaa addunyaatti naannoo xayyaarri Maleeziyaatti rukutame kan Ukraine gama bahaa keessaa to'achuuf jecha aangawoota poolisii 50 gamasitti akka bubba'aniif Londonitti ergaa jirti. Muummichi ministeeraa Toonii Aboot akka jedhanitti ministeeronni dhimmoota alaa Australiaa fi Netherlands ajaja tokkummaa mootummootaatiin garee naannoo riphxee loltootaan qabamee jiru kana to'achuuf bobba'uu loltootaa laalchisee gadi fageenyaan qorachuuf jecha gama Kiyuuviitti qajeeluuf jiru. Gama biraatiin immoo xayyaaronnitti dabalaa lama kanneen reeffa namoota xayyaara Maleeziyaa ka torban darbe rukutamee kufee baatee jiru Ukraine irraa ka'uudhaan gana Netherlandsitti qajeelaa jira. Namoonni xayyaara sanarra turan 298 ni dhuman. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan gara baatii tokkoof addaan citee ture mariin araaraa gareelee Sudaan kibbaa guyyoota aga tokko booda akka Finfinneetti jalqabamu IGAD beeksisee jira. Gareeleen Sudaan kibbaa wal morman sun marii araaraa kanatti hirmaachuudhaaf eeyyamuu isaaniis beeksisee jira IGAD. Gabaasaa Iskindir Firoo Finfinnee irraa argame soraatu dubbisa.
IGAD waldaa warqarqaarsa biyyoota ollaa Afrikaa gambaha oduu kalee baas keessatti korii Sudaan kibbaatiif fala barbaadu kajiidhaa jabri keessa dhaabat kaanii agum torbaan tokkootiin duubatti Finfinneetti deebi'ee taa'uuf qophii jiraa jedha. Korii kunin bulchoota Sudaan kibbaa itti aanaa pirezidaantii isii kaduri Riek Machaar ka waraan kutatee mootummaa irraa citee ba'eetiin pirezidaantii Sudaan kibbaa kaamma Salva Kiiriin waladhu jiruu fi fala araaraa isaanii barbaaduuf ji'aan duratti dhaabate amti deebi'uuf abdii qaban. Miilotii Riek Machaar faani jaarrolee araaraa jedhaniitiin mootummaan filatellee hin fudhanne. Akka jarri kun jedhutti jaarroleen baanan tuniin lafa haga guddaan mootummaan to'at keessa walitti guuraniitiin waan fidanii fi kor kanaa faayidaa qaban jedhaniitiin hin amanan. Tanaaf dinnee jedhan. Taatullee akka oduumaan ministeer Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii jedhutti korii jidduutti dhaabatullee jaarroleen araaraa akka korii kanatti deebi'anii wamimiyyeessa bahan jedhu.
የኢጋድ አደራዳሪ ቡድኖች በዚህ ውይይቱ በተቋረጠበት ጊዜ ውስጥ ከሁሉም ወገኖች ጋር እንደተደራደሩ
አከንጀ ገሬሌን ሱዳን ክባ አራርሰንቱን ይሐግ ኮሪ አራራ ዳባት ኻንቲ ገሩምጩ ፋዩ አካ ፓርቲ ለሞርሚቱ ለወሊን ሞቱም ማፊ ጃሮሌ ራል ጃሮሌ አራራ ለወሊን ፍንፍነ ጁባ ፍከኛ ትልትፈኒቲኒ ማሪያቻ ባሃን ነሙ አራር ዋን ፈዱፊ ማሪቲ ዴቢው አክፈዱ ለዱበታ Wanti jari dhibiilleen ka biyya alaatiin mari'atanilleen jedhulleen tanuma keessa qooti qabaachaa wal mari'ataniitiin tanatti fal tokko ta'uu danda'a jedhan tanumaaf uyyuu jedhaniitiin IGAD'illeen ibsa kan baasee jedhu. IGAD ibsa baase kana keessatti akka murtiin bulchoota Afrikaa ji'aan duratti ta'aniitiin rakkoo Sudaan kibbaa irratti mari'atanilleen hojiirra oolti fedhan. Akka horii araaraa jidduutti dhaabatu sunitti akka murtiin bulchoota Afrikaa taa'isaan murteessan sunilleen hojiirra oolti gaafatu gabaase kunin. IGAD ibsa baase kana keessatti fedhiin Riek Machaarii fi Salva Kiiriilleen waraan dhaabaniitiin mariitti deebi'anii walumaan mootummaa cimsaa qabaachuu akka danda'an tana jabeessanii dubbatan. Akka oduumaa ministerii Haajaa Alaa obbo Itoophiyaa obbo Diinaa Techuu araarri suniin duraan harkifatullee amma abdii guddaan eegatan.
የውድድሩ መሳካት አንገብጋቢ ነው በጣም በጣም አንገብጋቢ ነው ምክንያቱም በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ህዝቦች እየተፈናቀሉ
ማሪንቱኒኒ ዋን ሚልካው ማል ዋን አከመለየ ሚልካው ማለለ ዋን ጉዶና ሙዳለ ማንጀናንቱኒኒ ረኮና መኩም ሄዱ በቀጪሱ ጅርቱ ልቡናማት በዱጅር ረኮ በላቲ ፊ ቡካለን ዱፉጅራ ነሚታን ጅዱ ረከቹ ደንዳ ነሚ በቀተለን ደበላማ ደሙጅር ተናፊ ኢጋዲ ፊ ዳብለነ ዱኛለኒ ዱቢያ ራራ ታንጀበሰኒ ላሉ መላን ላሉ ጅራኒለ ተውባናን ኢጋዲ ፊ ዳብያ ዱኛ ገም ኡፊቲን ፈለ ሱዳን ክባቲ ተውደንደ ኡፍማን በርባዳጀ ኩሪ ሱዳን ክባቲ ወልጠራር ሳንካዲዮት ፍንፍነ ጀልቀባ ጀለኒ ኤጉ ጅራን ኩኒኒ አክብሳ ኢጋዲቲ አክሞቱማን ጨምሳ ቡልቾቲ ለማንለን ቆድ ከሰ ቀባታኒ ያድረት የያባኔቴን ያድ ተቆራጥ ወሊ ገሉፍ ደማን
አመይሮን ገልገለከይ ሳሳ ለማብ ደቂቃ አፍርተም አፍርተይ ጅራ ደገፈቶ ተከኛስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሪ ቦደ ሳቶኮፍ ደቂቃ አፍርተም አፍሪ ኮፒታኑ ትጨውከኝ ድሮ ወለ ሳሊያ ሳሚ ከነን ሲነፈራ ቲም ቦሃራ
we
Talia Sami wolle shekana guddan gala tomsa dagge fato ta kenya ku radio sagale america saganta van romoti copy faya hirribni mali kanaratti torban dabre ogesa qoranna sammu dr tashome shibre asofsisun kenya niada tama yallanetu asofsise yaaddon riba namad orkudanda yaaddon riba namad orkudanda mo ndandaw tajedu lalchise ibsasanira ittifufu akasjed
yaaddon netawun danda ammo nami fayya sammu qabu nami dibe sammu unkabne yo yaaddon le qabat yaaddon isa fermale ribu dawu ndandaw fermale yaaddon ribu nam dawu yegrat yaddon suya yu ser dabarte asla dabarte oke sur bakani sithimani gorcho barbadu to erija yaddon gari yaddon len akak fakena amma akre futingere nami dide depression isamu halkan yaddon itdufu danda yaddon ku yaddo manit afani englishat yaddon kun yaddo pessimistan pessimistecha yaddo wan dansa wangari durana akkan tay akkan argade akkan jadde wa yaddo tawdun tayin yaddo abdinam kutachi fecho kanas yaddon kun yaddon ribdabu challa odun tayin yaddon kun yaddo malik yaddo wangari mo yaddo ani hamtumo malik ribdabu kanasi yaddon sun yo yaddo agdabre ribnam do wetay oge sattimani wolda annachu malanjichu
namonni tokko tokko akkuma rafanitti achuma andu aniafu inni kun immoo maaltu fida dr tashom
kun immoo sababa baayyeta fundanda akkareesu sinjere yoon urasnu nafi kenna foon kenna lafen kenna hiddi haralaayu taataw male aktiviti sammuu kenna keessa lagari jiru aktiviti guyyaa jiru caala waan ta'eef sammuun keenna baay'ee aktiivii ta'a waan baay'ee hojjetacha fakkeenna afur baafachuun nama sadarkaa sadii afuritti jiru hirriib keessa akkuma rafeen namichi tokko hirriib sadarkaa hunduma keessa hin ta'in sadarkaa tokko jira lama jira sadii jira afuri jira naan reen sliip jedhanii kabiraatu jira ammoo reen sliip jedhanii reen jechaan raapid aay muuvmenti ilti sotochote chuwal kanyona michiraf sadarka rapid eye movement sun keset samunken baye activity samun baye activity otay sombi activity namit haga guyar afura ba fataychu haga guyar onne nisa diga koliga dwa taychu onne nisa inda taychu haguyar kale nisa hagas irra ojjetaychu dagni wan activity baye kabu kanakes ojarri gari jarri dibe onne kabu fakkena yero kanakes jarri herta taakis kachulen dendo jarri dibe somba kabu kafur ba fachun dendel jarri kullen dibe argachu fan dendo jarri gari warri rako riba ka kafur ba fachan wal ej kabu jirataani ojarri kullen rako argachu dendo kanafi hiriga odontai wanni jesu dibe nafa kagari gari taun dendechu fakkena ka herta taak taunnechu riwi afur basachechu bokonnaichu bokonna nagatechu riwi dansai riwa yaddon kabne riwa ukama mankabne riwa obju hamankabne obju leo argite obju gari riwa sirifachite sinkasnechu riwi kesio obju hamargite yo bakat yo malta yo bolle kesin riwi dansan argannechu tarar derinke sakata ebelun riv gari rafetane bokon nagari argatecha yo amargate objusun kesari fate kare riv gari nargan
azerati doctor tashome qabtin fidun jedetti duftani nam riva sake samali fab jota abjumal
komtule wambi fi objune kagari patena refu sadar kai du trip kes jirati sadarkan to ko kanan rain sleep yani non rapid eye movement sadarkan kanan mo rapid eye movement objunat non rapid eye movement kesat sadarkat ara kesat objunat arjitu wani ganaman lewa triba kat objuat hasau dende techu wani object chufayun qabat wan guya objecte ni walkdu fudanda wana tino jatte yaade samu kesa kamtu kesa ni wanti wali galu danda objuna kamo rapid eye movement sadarkatun kesa tatargatu ak objectin dekta ganam kaate nama timu irakkatechu kana objun akamin dufa malin dufa theory edutsi ak objya targatu ak objuna kamin dufa
namonni tokko tokko abju ko tin argeni naraga e jedu
kara sanchi tini kesumat kara psychoanalysis edeni warra psychoanalysis odet kan kesa jari abju nama baye kamaja obju kesa wan atargite yad ketin walit buddo wali galu danda yoki obju kan ke it's a reflection of your thoughts duke sakkar gitulleni waana ti hadde waana qalbi qabtu irra kae kanafi wari ma jeda dream analysis eran waana objunar gitelle tufikin kankes denani rakko kanke akana argufa iko mokorani kin wal madde bisu atkara science tilalte science naganna munduma wanna to objectu wanna to yan objectu wontgal gandede kudonara
namonni tokko tokkommo waan sodaachisu akkuma sensilajettan abju keessa arganiifa dammaqani dafqaniifa ka'u
sleep terror disorder edan rakko guddootu jira sleep terror disorder edani odorafu namichi obju hamtu arge obju keessu kaamaame obju keessu wannamtuun seddakkabe guyyachu rafuun dandam kulleen dhibe sleep wake disorder namni tokkommo odorafu halkani rafa kai ammo tema oliga deme manan lebaye waya ufate al dake deve rafe wanchu hojete ganam ma kan tulchito dan inkaba to sleep wake disorder edani kan ka fakkatu dile gudda to rivkeja kana refu kana sinde sirri gari echan irriba bokonna gari kap irriba gamachisa khati tut inkane kai rifan kain bakan kain bararun yetsada
riba naga kan qama kenyaf tau argachu dafi wanti gargara malfa ime doctor tashom
tokko umama ايه وماما نام غرغر دايلي توكيو ني دالاتي نام توكولي ني ريغرافو انبرسيس خاطي تنم ابان تنم نام توكولين تنم نك كامرافو ومامو وات سوارسيس اكسا غالين نبرباتس اك نياتي نبرباتس اك دوغاتي نبرباتس ريبلين اكسموان نبرباتس ومامات نغرغارا ومامات نتين توكوكانا kalameto ambo fula riba ngari tolfatu tu ngargara fula nami tuwachu fula asan tugudat fula bokon nagari tarkatundande rib gari nargatundande nam rakko riba kabu gorsi hakimin kanu kana sleep hygiene nani sleep hygiene chani fula raft akraft nam afula raft jur sofayu akakan wani kun tsisi gargaro dande kana namatin fakenna flara fufla riba sireken dadsu uchu afattu kulkullo tolchu dandame gafa gafa ni kristor bantor bani ni jitiru kana kana tolchu wanni atolchu mallamo wansa munam dadamak ugati atatu ati atatu sigaram baye ribanam dawo namigari rib dawede sigara tutabu ha nikotini sigara ke jiru ribanam dawo male ribanam atinsitu mana snanna mana wan rigunam da mudan da tsayu furra fageetsu kakdu gati ka sigara kanalle rofdatsu watan wanya rofda kanalle ammo saati riba tinturat fageetsan ittu manale kana kana tolchu rigunam targatu indandani kanalle odo tolchine riba mo argatu ban flakini da kani gorsudatsu tuwaya rigunam bede yana yakini gurdene kors riba tsalla argatu lene ibeki ya narran fallis kors riba adontai wonni na barbaachis mal kirriba nadawwe malen wonni riba nadawwe yo rakkon suni solution argat riba kiyallene flat riba danda yo rakkon riba nadawwe yetu fakkum jira ani kors riba yafudat torbani fargatun danda multi kudani nargatun danda odo lafa ga kors dak yesun induba riba nargat
kesuma biya ala kana namonni otobisira baburarra rafademu yechun imugu irrafu inna kasimo fayada
se fayya atori barka trafunale rakomati
dhaggeeffatoota keenya kanneen mobaayilii yookaan telefoona harkaarraa sagantaalee keenya dhaggeeffachuu feetan as yuunaayitid isteetsiif kanaadaa keessaa kanneen jiraattan lakkoofsa telefoona 213-992-4245 yoo bilbiltan kallattiin sagantaa keenya argachuu dandeessu. Kanneen biyya Biriteen keessa jiraattan immoo lakkoofsa telefoonaa 442-31-1-3-3-5 bilbilaa sagantaa keenya hordofuu dandeessu.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Lubbuu daa'immanii du'aa oolchuuf haala mootummootaa yookaan biyyootaa irratti kan hin hirkanne ta'u dureessichi addunyaa beekamaan Biil Geetsi ibsanii jiru. Dhaabi isaanii hanga yoonaa hojiin Itoophiyaa keessatti hojjetetti gammaduu isaaniif karoora hojiitti dabalaallee diriirsuuf yaaduu isaanii ibsanii jiran. Kan kamisaarraa Burkinaa Faasoodhaa ka'ee Aljeersitti qajeelaa ture xayyaarri nama 116 baatee achi buuteen dhabame barbaadamaa jira. Kan Afrikaa dhihaa keessa maaddeffatau jeettiiwwan waraanaa Faransaay hojii barbaachaa kana keessatti hirmaataa jiru. Ministeerri dhimma alaa Faransaay Loorent Faabiyus tuuta oduuf akka ibsanitti xayyaarri kun eessa akka jiru hin argamne tarii maalii keessatti lafa dha'u malaa jedhan. Dubartiin amantii ishee kiristiyaanummaa ganuu dhiisuu isheen murtiin du'aatti muramee ture maatii ishee waliin xaaliyaan geessee jirti. Miriyaam Yaayyaa Ibraahim har'a Roomaa kaseente abbaa warraa ishee ijoollee ishee lamaaf daa'ima mana hidhaa keessatti deesse waliin ture oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 akkasumas 11140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.